Akulire byenjigiriza saako abakulembeze mu disitulikiti ya Rwengo batunudde ebikalu mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola essaasaanya ensimbi w'omusolo aka Public Accounts Committee lwa kuwandiisa abayizi ba mpewo. Abakulira akakiiko aka Public Accounts Committee nga bakulembeddwa mu kiseeka John Bosco bagamba nti abakulu b'amasomero basusse okuteeka abayizi ab'empewo ku nkalala z'abayizi nga alipoota yasaba abawaliriza ebitabo bya gavumenti yakizuula nti bano bawutanyizza nnyo ensimbi w'omusolo.
Baiditi cha betuwa iso msambu, bala ganti abana abamu vosa, na yetu genzo chino nyeleza, tu genzo kusanganga, bwebaba sabo muendo kwa abana, bwebawa gusu kamu haba abana webalina mchi masomero. Tetuma nchi gende lirwa luache chintuwe chobachikola, bwetu genzo babu za wala batu gama nchi nkube etonya, abana nevalimu kujambude, abala nevatu limba ntulusa abazada abana baba gano kola chi okujambu masomero. Tu genzo kusungangezi, nsongezo, tesisobola kustandinga kuchibuzo oditajeno chaya kola chichi ya babu za. Ntusanga nti, mulimu obuzibu. Masomero gaffe government yatuwa sente y'okuzimba esomero lya Seed School lye Kasagama naye lyali lya kumala emyezi 18 naye kati almost likutte emyaka 3 teriggwanga tetumanyi lwaki teriggwa.